Yeah, my feet. All the way from Venda. We about to do the thing like we never done it before, you know. Yes. Bad news.
Neno netanga bad truba kubada bada. You gonna hate it, but I'm really gonna say it. First thing that y'all niggas really gotta know. Tufebe yoto plaga engazini. Zibiti nito bika ndisa neti. Nikosi kazi huku ni anje diva. Nisoko hebe hebe musi ndiche kure. Richi shika nivotonga nijwi muma. Hezwi ndijitu makenye nzongo baiza. Cash flow kazi flow ndilibauso. Swege yoto dayanga chipiti. Ndili hot man, nisongo chua. Bamba clap my niggas tryna pull me down. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Wato nisema boto ime anakule. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja.
Welcome to my show. We about to do this like we've never done it before.
It's your boy.
Your boy Fizz.
Chere de ati chitu ndoto blow man ama gang. I'm getting paid. My niggas getting laid. We on a mission, rather turn on the lights. Ribone gwangwangwa musi liji barabara. Liga benga la fenda nina pisto. I'm smoking that kilo like a migo. Cruising as juvie in a benzo. Ningwe guva nido duma nanga Steve Biko. Namboya songo chua nina bigo. Niko shuma niko pana ninga mizo. Batoto duma bari nne nina vivo. Bamba clap my niggas tryna pull me down. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Wato nisema boto ime anakure. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Bari muromo ni wamini nisa ambi. Uamba aji ambi uto barabara. Niamba matama nechisemana. Mira yo ya venda nono hangwa. Dikerera madhi ini natebura. Nafunga libone nalizima. Natukisa moriro nambo shira mafu. Dichini kaza nito toma ukungura. Bamba clap my niggas tryna pull me down. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Wato nisema boto ime anakure. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Bamba clap my niggas tryna pull me down. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Wato nisema boto ime anakure. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja. Bamba clap my niggas tryna pull me down. Nisongo tenda uchuwisi wanga mutu. We about to raise him up and take him down. Rizo mchuguja.